Downloaded from ilovezedmusic.com.
Why from the Kakala?
Nyanda made it.
Striaimo. It's growing music. For the sake of love, la tukwana pokulu. Ndamenya nandambili. Ngofuno kale bomba 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 kodi ukuziwa na bloka ngati ne nasia kucheza ndani ne to stand for kwacha iwe cha iwe yeah como still sugilika zochitika zosaziwika pena pake kumayulika Somwe umafuna maliwe Somwe umafuna maine Somwe umakumba maine Maine unilembe Nkawa zako zitule maine Zolinga zako ulule kwaine Kali konse unene kwaine Kwaine Yo Ndawizi na ukakwia Umapeze kolindi wina Ni mango zumbela kwa ena Kuna miza ndani kutiku sofa ngini ndi kupanga na rig no Kodi tizi kala chonchi Izi za chweke la kuti my baby Anakuna miza ndani kutiku sofa ngini ndi kupanga na rig no Somwe umafuna maliwe Somwe umafuna maine Somwe umakumba maine Maine unirembe Nkawa zako zitule maine Kali konsi Kumwe kama kusa usa Zomwe zima kupangisa Uzindida Sonila mwele Zomwe umafuna maliwe Zomwe umafuna maine Zomwe umakumba maine Maine Unilembe Nkawa zako zitule maine Zako ulule kwa ine Kali konse unene kwa ine Kwa ine Zomwe umafuna maliwe Zomwe umafuna maine Zomwe umakumba maine
Downloaded from ilovezedmusic.com
Kawa zako zitu